ndi kuti kwao ndi kumulanje mkazi wokongola mtima wake ndiolemera anasia mapiriatia anatata mtima wake Kala wanga ngakale ndi nalibe kantu Away from home in Mulanje A beautiful woman With a heart so rich She left the deep mountains She followed her heart To her man Koma muchiko Tida gwira na manja Tida kala mukaru mko papatiza Ife pa uiri patu basi Timati limbikita Kutitikulina tidatiwa Kutimoeo atuta sinta Povona kometa choka Where we held on to love Hand in hand The two of us, we persevered. We knew one day that our life would blossom from where we came from. Kuzikola eni, kunja kwa Malawi, tendele onseti na usi. Kundi kona benga kale Siti nalindi zintu Komati madalira tanzilatu Chimwe mwechatu chidali chosata Mukaru mko papatiza momwe mo In a foreign land, outside Malawi, she left all comforts for my sake. We had no luxury things, but we relied on a bond. Our happiness was endless in that very room. Koma muchiko. Kalamuka rumko papatiza Ife pawiri patubasi Timati limbikita Kutitikulina tidatiwa Kutimoyo watu utasinta Povona komweta choma
Famene zintu sizi maenda
Koma ifasiti dasoke
Mwai udateguka Ndalitu natigwela Kwa tirana muchikondi Dipolero tilipa moti muchikondi Dikumanga nyumba yatu Ya kumaloto kulilongwe
opened up before our very eyes. We married in love, and today we are together.
Thank you for your heart.